waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaaraha ayaa marar badan ku tilmaamay Australia inay tahay dalka guusha ugu sarreysa ka gaaray arrimaha dhaqamada kala duwan marka loo eego dalalka adduunka oo dhan, laakiin shuruucda adag ee lagu soo rogayo qaadashada dhalashada dalka ayaa walaac weyn ku haysa qaar ka mida bulshooyinkaasi. Isbeddelkan ayaa saameynaya 10,000 oo qof oo waddanka oo dhana. Dadkaas waxaa ka mid ah Sara Balsamini oo deganaansho joogta haysatay kana timid dalka Talyaaniga 2010-kii.
Australia initially with a working holiday visa. It was supposed to be an experience and then I just fell in love with the country and I decided to try and stay.
Waxaan markii hore Australia ku imid visada working holiday oo ah inaad waddanka fasax ku joogto aadna sidoo kale shaqeyn karto. Kadibna waddanka waan jeclaaday, markaa waxaan isku dayay inaan dego. Laba asbuuc oo kaliya ayaa iiga harsanayd inaan dhalashada codsado. Dokumentigaygii wuu ii diyaarsanaa, waa la turjumay, wax walbana diyaar ayay ii ahaayeen. Miss Balsamani ayaa sheegtay inay si fiican u dhex gashay waddanka, laakiin ay dareemaysa hadda in isbeddelkanu si cadaalad darraa iyada u beegsanayo.
It's devastating. It puts lots of uncertainty on my life and it was shocking for me that the government was trying to
waa niyad jab noloshayda oo dhan ayay ka dhigtay mid aan la hubin. Waxay ahayd wax laga naxo in dawladdu ay ka dhigtay sharcigaas mid qabanaya dad hore shuruudaha u buuxiyey oo qarashkii xataa bixiyey kuna xisaabtamayay inay dhalashadooda qaadanayaan. Dib u eegid sanadku ku sameynaya isbeddelkan dawladdu hindiste ayaa helay 13,000 oo qoraala oo qaarkood looga soo horjeedo qaarna lagu taageeraya sharcigan cusub. Laakiin waxaa jira cabsiyo ku aadan in sumcadda dhaqamada kala duwan ee dalkan Australia iyo isdhexgalka inuu dhaawac culusi soo gaari karo. Isbahaysiga ayaa iyagu aaminsan in shuruucdan isbeddelka dhalashada inay kor u qaadayso ammaanka qaranka. Laakiin madaxa golaha carabta Australia Randa Keaton ayaa leh waxa ku hoos jirta arintan cunsuriyad iyo kala soocid.
I'm not sure how it will improve security. It looks like it's only the brown countries that have been targeted. So in my opinion this is about race baiting.
Ma huba sida ay kor ugu qaadayso ammaanka. Waxay u muuqataa in lagu beegsanayo dadka aan caddaanka ahayn. Marka waxaan aaminsanahay inay midab soocidu ku jirto, waana arrin walaac leh. Waa inaan hoos u eegno, si taxadar ku jirana uga fakarno fariinta ay arrintani dirayso. Fariin noocee ah ayay u diraysaa dadka awalba wax ku soo kordhinayay waddanka oo bulshada ka qayb qaatay oo dalbanaya dhalashada dalkan? Kaaliyaha wasiirka socdaalka ee dalkan Australia Alex Hawke ayaa sheegay in dawladdu aaminsan tahay in qorshahan uusan ahayn mid soocid iyo cunsuriyad ku salaysan danaha Australiana ay ku jirto.
Across the board they'll apply to everybody equally. We're looking for people that want to come here and integrate, adopt Australian values and become great members of the Australian community.
Dadka oo dhan si isku mid ah ayay u saameynaysaa. Waxaan rabnaa in dadka dalkan imanaya ay yihiin dad bulshada dhex gala oo qaata qayimka Australia, xubna muhiimana ka noqda bulshada Australia halkay doonaan baha ka yimaadeene. Nidaamkan dawladda waxaa loogu talagalay in lagu joojiyo dadka waddankan yimaada oo aan rabin inay bulshada dhex galaan oo ay qaataan qayimka laga filayey. Joseph Kabuto oo ah madaxa dalada golaha mideeya bulshooyinka jinsiyadaha ayaa ka digaya in sumcadda dhaqamada kala duwana ay hadda khatar ku jirto.
It is under threat and I think that history is a good guide for the future. I think that the good sense of Australians, the fair go of giving a fair go.
Khatar ayay ku jirtaa sumcaddaasi. Waxay ila tahay in taariikhdu tahay dariiq lagu fiiriyo mustaqbalka. Waxay ila tahay in dareenka saxda ee Australia oo ah in qof kasta xaqiisa la siiyo inay tahay inay guuleysato. Xaqiiqda ah in cid kasta oo dalkeenna timid la siinayay xaquuqdooda waa astaan Australia maanta ay leedahay. Mana aha inaanu ugu hanjabno shuruuc cusub oo dhibaato u keenaya soo galooti badan. Luqadda oo la adkeeyey iyo waqtiga la sugayo oo 4 sano laga dhigay ayaa walaac ku haysa jaaliyadda Chiniiska. Madaxa ururka Chiniiska ee ACT Ching Wong ayaa sharaxaysa.
They dismay at the proposed changes. Everybody is worried. The Chinese community, like other multicultural communities,
way ka naxeen isbeddelka la soo jeediyey. Qof kasta waa ka walaacsan yahay. Jaaliyadda Chiniiska sida jaaliyadaha kale ayay dareemayaan in la beegsanayo sababtoo ah ingiliisku ma aha afkooda koowaad. Waxaa jira dad waddankan joogay 18 sano oo isbeddelkan uu ka dhigayo inay 4 sano oo kale sugaan, sababtoo ah waa inay hadda dib ka soo bilaabaan. Waxaana dhici karta in Australia ay lumiso dad waxbartay iyo dhallinyaro xirfad leh, laakiin isbeddelka lagu sameynayo waqtiga la sugayo ayaa runtii la mid ah waqtiga la sugo dalalka reer galbeedka. Maraykanka oo kale, dadka deganaanshaha haysta waa inay sugaan 5 sano ka hor inta aysan codsan dhalashada dalka Maraykanka. Kanadana, dadka deganaanshaha haysta waa inay waddanka ku noolaayeen 4 sano oo ka mid a 6 sano u dambeysay si ay xaq ugu yeeshaan inay codsadaan dhalashada dalkaasi. Faransiiska 5 sano ayaa la sugaa, Jarmalka waa 8 sano, UKna 6 sano oo ugu yaraan 1 sano ay deganaansho qofku joogta uu haystay ayuu u baahan yahay ka hor inta uusan dalban dhalashada. Madaxa guddiga sanadka ee loo xilsaaray inay dib u eegid ku soo sameeyaan, kana tirsan xisbiga Liberaalka Senator Ian McDonald, ayaa sheegay in sharcigani uu qiimo dheeraada u yeelayo kelmadda muwaadin.
There should be some transitional power in the minister to allow individual cases where that was appropriate.
Waa inay jirtaa awood gaara oo la siiyo wasiirka si uu kaysaska ku haboon u ogolaan karo. Qof kasta oo raba inuu noqdo muwaadin nadiifna ah wuu helayaa muwaadinnimada. Xoogaa waqti dheeraada inay qaadato ayaa dhici karta, laakiin qofku wuu gaarayaa wax dhibana kala kulmi mayaan. Sharcigan ayay u badan tahay inaan sidiisa loo daynin, maadaama ay qaar badan oo ka mida senatarada madaxa bannaan ay diidan yihiin ilaa wax laga bedelo. Laakiin waxa natiijada u dambaysa ay noqon doonto ayaan weli kala caddayn.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.